Esule eyokutaano. Debola ne Baraki, mutabani wa Abinoamu, ne balyoka bayimba ku lunaku olwo nti, kubanga abakulembeze baakulembera mu Isirayiri, kubanga abantu beegabula bokka nga baagala, mumwebaze Mukama. Muwulire mmwe bakabaka, mutege amatu mmwe abalangira, nze, n'ayimbira Mukama. N'ayimba okutendereza Mukama, Katonda wa Isirayiri. Mukama, bwafuluma mu Seyiri, bwava mu nnimiro ya Edomu okutabaala, ensi n'ekankana era n'eggulu ne litonnya, weewaawo ebire ne bitonnya amazzi. Ensozi ne zikulukutira mu maaso ga Mukama, weewaawo era ne Sinaayi oli mu maaso ga Mukama, Katonda wa Isirayiri. Mu mirembe gya Samugali, mutabani wa Anasi, mu mirembe gya Yayeri, enguudo tezaalimu bantu, abatambuze ne batambuliranga mu mpenda. Abafuga baggwaawo mu Isirayiri, baggwaawo, okutuusa nze Debola lwe nabaawo nze omukadde mu Isirayiri. Baalonda bakatonda abajja, entalo ne ziryoka zibeera mu miryango, waalabika engabo oba kitala, mu basajja 14 mu Isirayiri. Omutima gwange gubalowooza abafuga Isirayiri, abeegabula bokka mu bantu nga baagala, mumwebaze Mukama. Mukyogereko mwe abeebagala ku ndogo y'enjeru. Mwabatuula ku mikeeka emidalize, nammwe abatambula mu kkubo. Eddoboozi ly'abo abalasa obusaale nga libali wala, mu bifo mwe basenera amazzi, eyo gye balyatulira ebikolwa bya Mukama eby'obutuukirivu, ebikolwa bye eby'obutuukirivu ng'afugira mu Isirayiri. Abantu ba Mukama ne balyoka baserengeta ne bagenda ku miryango. Zuukuka, zuukuka, Debola, zuukuka, zuukuka, yatula oluyimba. Golokoka, Baraki. Oise obusibe bwo nga busibiddwa, gwe mutabani wa Abinoamu. Ne balyoka baserengeta ekitundu ky'abakungu n'ekyabantu ekyafikkawo. Mukama yaserengetera okulwana n'abamaanyi mu Efulayimu, ne muva abo abalina ekikolo kyabwe mu Amaleki, nga bakugoberera gwe Benyamini mu bikaabyo. Mu Makiri ne muva abafuga ne baserengeta, ne mu Zebuloni abo abakwata omuggo gw'oyo asimba ennyiriri. N'abalangira ba Isakaali baali wamu ne Debola, nga Isakaali bwe yali ne Baraki bwe yali bw'atyo. Baafubutuka mu kiwonvu nga balinnya mu bigere bye. Awali enzizi za Lewubeeni waabawo okuteesa kw'emitima okukulu. Kiki ekyakutuuza mu bisibo byo eby'endiga, okuwulira endere ze bafuuyira ebisibo? Awali enzizi za Lewubeeni waabawo okuteesa kw'emitima okukulu. Gireyaadi yabeera emitala wa Yoludaani, ne Ddaani ekyamusigaza mu byombo kiki? Aseri n'atuula ng'asirika ku mwalo gw'ennyanja, n'abeera awali ebikono bye. Zebuloni be bantu abaagabula obulamu bwabwe okutuusa okufa, ne Nafutaali mu bifo ebigulumivu eby'olutalo. Bakabaka bajja ne balwana. Awo nga lwe baalwana bakabaka ba Kanani mu Taanaki ku mazzi ga Megido, tebaagoba magoba ga bintu. Ab'omu ggulu baalwana, emunyeenye mu ŋŋendo zaazo zaalwana ne Sisera. Omugga Kisoni gwabatwalira ddala, omugga ogwo ogw'edda, omugga Kisoni. Gw'obulamu bwange, tambula n'amaanyi. Ebinuulo by'embalaasi ne byoka bisambirira olw'okubuuka kw'ensolo zaabwe ez'amaanyi. Mukolimire Merozi, bw'ayogera malayika wa Mukama. Mukolimire nnyo abaatuula omwo, kubanga tebadduukira Mukama awali ab'amaanyi. Aliba n'omukisa Yayeeri okusinga abakazi. Mukazi wa Kebe y'Omukeeni aliba n'omukisa okusinga abakazi mu weema. Yasaba amazzi n'amuwa amata, n'amuleetera omuzigo mu kibya eky'ekikungu. Yakwasa omukono enkondo, yakwasa omukono ogwo gwa ddyo ennyondo ey'omukozi, n'akubya Sisera ennyondo, yakomerera omutwe, weewaawo yamufumita ekyenyi n'amuyisaamu. Ku bigere bye n'akutama n'agwa n'agalamira, ku bigere bye n'akutama n'agwa. We yakutamira, we yagwira ddala ng'afudde. Mu ddirisa yatunuulira n'ayogera waggulu, nnyina Sisera yayogera waggulu mu ddirisa nti, ekirwisizza eggaali lye okujja kiki? Ebisinde by'eggaali lye ekibirabiriza kiki? Abakyala b'abamagezi ne bamuddamu, weewaawo, neyeddamu yekka nti, tebalabye munyago, tebagugerese. Buli musajja omuwala, abawala babiri. Sisera omunyago gw'amabala amangi, omunyago gw'amabala amangi amadalize, amabala amangi amadalize eruuyi n'eruuyi ku nsingo z'omunyago. bwe batyo bazikirirenga abalabe bo bonna, ayi Mukama, ne abo bonna abamwagala babenga enjuba bw'evaayo mu maanyi gaayo. Ensi neewummulira emyaka 40.